Yo Moran. Yeah. Nina squad nani family, but that doesn't mean that we don't disagree. Kito tuwezi kubali ni izo bani na izo mautia ji. Go hang out na tofuko sweet izo falazi. See one guy too busy. Watch a snake, I just snake now. Watch a wonder like who hey. See how to jolly how. Bila what we doing better. Mono see to give a fuck. See a leo now. Kasi ganji, see you later. Cause that's the only thing ineza fanya minimbao. Jua inovyezo na peana. Aneza sema misi die. Junika Nairo. Kam Yoruba kaskama. Kali drain guado zangundo. Tuka chana.
Ah, we mess it. If I broke my business it. Pala shayo iko bright. Pala care for the night.
Yeah, sisi sato for less, nikijonga I'm the best. Unadeni kukule na wendo linitianje gig. I don't forgive but mungu baba kusame. Unafanyo mziki ulipo ama ni stare. Vitu nimesoma hapa nice jaifunzo wa kiradhi. Kakubageni unuku wa mneti na inakamkijani. Kile kitu inabei ata denki na thamani. Hapa Kenya mziki ulipo maybe you hame nchi jirani. Sidanganye we sirapa weni waka waka nyare. Unachocha fans wako ati umemoka buda sare. Ini 2022 izo mapara weka mbale. Kamu ingizi do the same wakijichocha kambali. Ringa shame forever. Na wadha bodha, mini outcast na bado na wadhigida. Rianga shame ya forever. Na wadha bodha, mini outcast na bado na wadhigida.
Ah, we mess it. If I broke down my business it. Mama shayo iko bright. Pala care for the night. Ah, we mess it. If I broke down my business it. Mama shayo iko bright. Pala care for the night. I'm not.